arwetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala ka litheka man kuya ngomsho ngane ye Pakistan wena songshiya nesikolo Jabantwana basto
arwetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala ka litheka man kuya ngomsho ngane ye Pakistan wena songshiya nesikolo Jabantwana basto
arwetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala ka litheka man kuya ngomsho ngane ye Pakistan wena songshiya nesikolo Jabantwana basto
arwetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala ka litheka man kuya ngomsho ngane ye Pakistan wena songshiya nesikolo Jabantwana basto
arwetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala ka litheka man kuya ngomsho ngane ye Pakistan wena songshiya nesikolo Jabantwana basto
arwetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala ka litheka man kuya ngomsho ngane ye Pakistan wena songshiya nesikolo Jabantwana basto
arwetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo wetsa masepa ka lizaza man wetsa masepa ka likokolo ish ka lizaza man ka likokolo ka lizaza man
manje kala ka litheka man kuya ngomsho ngane ye Pakistan wena songshiya nesikolo Jabantwana basto